Yeah, I would. Yeah. Zakameza yo. Nadamali. 360. Media. 60 so pizza. Twende kazi. Shamba nisha panda sana ngoja kuvuna. Record one try kusete me already nisha bunja. Wameni man lakini bado mina zidi kufunga. Na watazama waki waza mbipota kuja nikuta. Shishindani na mikunya mzamba utapasuka. Mfeto kibuda chunga kaka usije kujuta. Tembeza skonyo sulize mbona kula kono. Kujaribu hata shish kubonga. Kwa yusta gladi za gikomba. Gasia na moga gasia. Choka nimechoka na dish muna speed kwenye ngoma. Na speed liprosi usinkoje kupona vile na kam na vile na die itabaki wameora on air kalewe Jordan minde don mita mural jonika niko high all the time GMT vela nalika utenambia nini mimi mtoto wa Amina yeah yeah we are the realest we are the realest we are the realest you all know that we are the realest we are the realest.
Sakameza yo, check check yo, peda yon kandi sesi tole na yeda, musembele mbawe embozi kanji weyewe, ngaso mabukede, tulo kalide kwe mkulire mungu tapide, wanza jempitide, natande kante ngobo tegote gonga we mbugata, muluga fulevi gambo chijana vya kugata. Nono sumeri mwaba kabitandika Nemwe suma nemwe daga Mubine nukumula mwaba jiteno Sese na chisanze mazeko Nga ya chade kuko Kano kubita kachi akasamba tuko Nga zaka meza yo Agude mufo yo Mochi manye chitufa abana yefe Abana yefe
We are the realest We are the realest We are the realest You all know
Mlizo nazo nazi buwaga mwaga vita kisha matanga Vile muli madwa evidence nada Punya maza kwangu zini bebe mimi kawada Niko chini ya maji na wacheko mbali Matempas wami na upahika wani Utiaji peleka mbali nami relax msela mbali Kama ni kazi kali na ikishinda jitia kitanzi Yeah, yeah.
I'm the realest. Tambu za talanta buli insonda. Nkulembe za mpisa na mazimabu yeyo jempita. Komye rockstar, rasta, oba pasta. Panda panda gali, vamu vyorwali. Walaye tegama tunza inza kuwa pulani. Ah, alali fuwa kola na manyi. Na manyi.
We are the realest. We are the realest. We are the realest. You all know that we are the realest. We are the realest. We are the realest. We are the realest. You all know that we are the realest.
Kampala, Nairobi.
We are the realest.
Kigali, Dar es Salaam.
We are the realest.
Juba Town, Juba Town.
We are the realest. You all know that we are the realest.
Zakameza yo.
We are the realest.
Nairobi connection, yeah. It is what it is, man. We out.